studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere nogay lewru me jena yemde sokido studio tamani miden tawale maison de la presse do bomako do jottuno no do kabaruji do humor way galo ko yata yimbe len jettom kany en keddi bonandaji ngadi cekiti yonterde li leedi meden di yogay majji wodi li baleri leedi di wonga ili sa haliddi di fa yotto nokko lenu dette do kuri kany e bura bete handen sukabe jangobe li leedi mal di be puditi jande l'ecole dum e tawede fu yobe andam be kabarno ecole ngori kolitiidi hitan hikka deba wayde mursede feyya de humini yirwer li seno bankasi be ngadi do hin imma daraji fa pabo yimbel be wayde jam e deder yotti le leedi meden di ko yata million jiddi be ammi fa baade yimbel wonbe tombe do fu do wattete e nyamduuji sekirab di wonno senda kafaruuji dum joggi non do betandi di bismillah modon e heraade wayde jam e deder dum wonde hebude sembe li leedi ndi be kolliti wiide hanken tan ko yata bonanda idi kany e mata wattu goto le nokko no dirtedo kuri kany e bura idum le cercle yoroso le jakiti yon tande dum micciti de wiide nokko no dirtedo tumbutu nanere wadama fiode dum woni kippobe kufunaaji bulbulaaji wonbe tombe ido bonanda e fusa hawrni do ko yata yimbe le jettom keddi le hen kuri kierol hakkunde mali e Burkina Faso yimbe le joen kaborde kany en nani ton gendarme ngab didon keddi kile hen duagno goto kany e civil en nayonno sidibe kolitiwde le on do wotto goto dade malfenana mo nokuno dirtedo bura le badale kuri le saha leedi meden di to tumbuto holitan wiyede bonanda didi ngada fewde e fedde ministmande kippobe kufunaaji bulbulaaji be goto mo leedi Niger heddi kile hen goddo kasen barmi bonando wadi le bernde ngalure tumbutunde e be donno mobile mabbe fa yimbe le joyna kabord ndarti sinabe kokka kile ngaji mobile ngil dem be tali holitan wede ben utti yite fewtude mabbe den jokki hendu le on do nyalomo goto mobile ministre ngil yimbele tiadde en gon li hen yabbi bombore nokko no dette tesselite les régions kidal soldats en tiadien taton ngoni barmu li hen fa nawni
ce grave so ngabi do bemala me ande gal o do bayni perton mi joji modon dina noddimi do di do numeroji di tawmi do répondeur kalon ko jiddon chapande jeddi ju chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jeddi ju chapande jitte nay sappo didi sukabe jangobe jande do dande hakkunde ya sekirabe fayotto jande le yiri le leeti meden di be puditi jande ekol tiagal ko musse ngabe dali murtere muden de ko dum e tawede fu dunki ande wobbe kay ko liti winde do hitane fa wasa mursede dum yafa fe ka kambe gouvernement fayotto jangina wonbe le leeti meden di be bi be gikkini gikke lobbo fa kebe famtan kedden Momadou Sama Seku
hande beten altinere nde sukabe lekuy be nangi lawi jangnirde tiagal lebbi kewdi rafi jande batte mutreji alhali kuyam woni ko matete e yesoji be do sukabe bamako be jangino be murtube be e kanye lamukobe be kawri do gotum e chakita yontere jabbina nde e do tobbe sappo himmeji mabbe kawral wadi do jenay woni ko holliti horebe syndicat en lolilbe signataire du 15 octobre 2016 tobbe lati de telaji der lebbi kewdi ngoni kabaru choggu chuudi mabbe kanye dawrude no jangnoobe gollobe do inde lamuji kat baba nawturade gollirde lamude fayso mutrande timmi honjotobe hewbe kay na cikiti sanne e do hitande jandende wawata renede ka jangnoobe e kanye lamkoobe kulti wiide ndedo hitande na baba jati renede
non jati kambe jangnoobe sinnimbe dudo talkur sappo e jeliwru octobre be kulti wiide hitande ana way wayde mursede nobe kulti wiide so ni lebbi didi be damale hen kassen honno ko hasindina ko do jangine ko yaawi nobe kulti wiide kedama ko kono dirtedo sambu jaje fofano yo goto espelle tiagontode musengabe jenginobe le leedi meden di kedemo ko sifido hento fotti tango Momadou Sama Seku
tiagal imadraji kiwdi jenginobe jabani uñay nay dina uñay nogay dum do na holita anyamabe lobbo e kanyadun bingulude kanko mabbe ndeno heejoji jawdi kertadi na bawi humcinede hore yalla jande budde fu fasindinede na jangine dongi goddo dum tutundral haklaji na bawi dawrade hakunde jenginobe yalla ana ande ko hani jati gollede le bididdi ndeno imadraji di jukite wadede yude chakite le rujin fa yotade hakunde lewru out yalla examen de fu na baba wadede ndeno lebbi mai juin et juillet ngondi jande jawde ngatte mudun no fewi na han kino den hitande jande de gilla joon hakika kay heewi fuf lebbi joyi ma jeego
hono yimɓe ɗo wonɓe li bankasi ɓe kani fabirede ko yawi imma daraja no gondi e wadde dow hen ɗo bomo ko ɗo fedde mabɓe no ɓe noddita ades bande ɓe gondi e wadde ni imma daraja fa ɓeelon ɓe kani fabirade yimɓele mabɓe torraji ɗin jotti leyɗe ɗo no kuule keɗemo kanko noddirteɗo mumini guindo kanko laami ndeɗo fedde nde ɓe noddira ades ba ko mo sifi dow hen ɗo foccirta Mamadou Sama Seku.
C'est une action de solidarité avec
Faba Fawde e yimbe le bankas ngidobe e torraji wakat joni o batemu dun hewbe e gi iwde der cercle o e tiagal cercle o der no won garbe gabamako e badale mudum e hultide be do ne ngattani be hakkilo min ciodi hakkitonuji chapantati maro e gawri maro o feccete hakune gonbe gabamako ga gawrundi ndeldete sarabe amen kidibe der cercle o Faba dental yimbe le iwobe der cercle o iwde e sukabe lokoy yade commerçant fa yottade e golloɓe laamu wakkat joni o min keeɓi rentinde fa hakke millioji jeɗɗi min jogitata ɗum ɗiɗo immadraji ɗi eɗen kuncana hoore tun kawrute kewɗe yalla jamna hewte
afin que la paix revienne.
Le nduɗo lew ramadan wala fo dulluɗo wiide ko heewi yimɓele ngalluji ɗe fo ana korsini ŋoñi sanne ɗo bomo ko ɗo so ɓami fa hiiri jamare nde yaltiran pelle pelle gando ŋoñoɓe wonɓe le oɗo nokku ɓe kolliti wiiɗi ɗum yaafi iɗum yaafi moƴƴinde fa yetto e coggu muɗum do ana yaafi ko nandi e muɗum ɗo waɗi so jamare nde ne wondi e yarde toon kamɓe sottoɓe ŋoñi gonɓe ɗo bomo ko ɗo ɗo ɓe kollitiɗe ɓe gondi heɓudu hen keeɓe mawɗe gaɗa keeɗe ko Mamadou Sama Seku fewni en dow hen.
Miɗen ga enne e yesso nokkuɗo Mariam Sidy Ba yeyata e leydi dende Ñamakoro cité nder commune jeego ɓerde ngallure Bamako wattu 18h gonɗo e muɗum yimɓele hewɓe worɓe e rewɓe e kañe dun sukaɓe anni dari nokku makko ɓe fof gari sodde ŋoyi batte taccugol korka e wi kanko madame Sidy Ba mo hinnata ko oɗo jaago sona e wattu korka ɗum laato sababu wawna alumsaɗɗaji iidi ndi noftorto nduɗo lewru korka heɓde kalisi min jogui client en hewɓe wakkati joni o mi wawi yoyde ko ɓuuri ujunere o fuɗɗan wattu 17h30 Hamidou Diallo yo goto e client en kanko Mariam o joni o yotti o darni moto makko o ɓattike yimɓele dariɓe ɓe kanko dun domude o faccintini min nafaka ko o yeehi e ŋoñi o ne yiiɗi ŋoñi sanne a ittata kalisi kewɗo a haara buuɗi malle hen no ŋoñi ne heeƴa jokkolo ɓen toto banggu goɗɗo ɗum ñamde ɗum wala fettidalla a won maafe a wala maafe foof aɗa wawi ñamde ndenno yo ñamdu jon jawdi e talka foof lewru korka yo lewru duwawuji hewtagol jaam e yafodiral ka yo ɗum wonande yimɓele yoga lewru keɓal jaguji kewɗi ne yirwa e oɗo wattu o
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
giraɓe ñeƴele ne ley région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo sigaso ɗo ko yiyata yimɓele capanɗe nayyom ndemoɓe toon magoro kañe gondi e famminede ile asrar ƴaɓɓinonde ko nayiri banggal noɓe kani marirde toon magoro mabɓe noddiri ɗum bay gap ko woni fana muɗum faɓe ɗeelo noɓe kani yaltinirde magoro oe caggal leydi ndi faɓe keeɓa dow hen keeɓe lanniɓe oɗo golle yo fedde nde ɓe noddirta GIZ wonde le leydi meɗen ɗuruɗen gardan ɗo gawoɗo ñalawma keeƴanaɗo kabaru musin aji ɗo kulle kaye fiji ndesete ley adunaru ndu ɗum yambinama ley lefol sahel ngel to gawo to nde majjon ɓe kolli toon cinéma hono kabaru laamu songoye worruno le oɗo nokku wakkande ɓe timminanno nde dohlitama ɓe ƴewoyi nokkule kewɗe ley ngallure gawo se ɗuruɗen gardan ɗo san ɗo ko yata yimɓele capanɗe nayyon huminiɓe kabaru jande rewɓele joyom an hakkunde maɓe kañe gondi ɗeydi nedde ande muɗum en to santo ko woni fana oɗo golle fa ƴewto yalowno sukaɓe kani heɓirton ande le oɗo nokku lanniɓe oɗo golle fedde nde ɓe noddita fondation strom wonde e leydi meɗen ndi sikiraɓe sembe kabaruji ɗumin joguini on ɗo beete hande ndi anni hollitinde wiide yimɓele jettom kañum en keddi ley hen bonoda cekitiɗo wadde ley cekiti yontere nde le leydi meɗen ndi bonoda goto waɗi hanke nokku noddirteɗo kuuji fa jotteɗa buura eɗum le laamu yoroso le ɓaleri leydi meɗen ndi won bonoda gadɗo le cekiti yontere nde ɗo nokku noddirteɗo tumbuto fewde e fedde minisma nde sukaɓe janggoɓe l'école ɓeɓe puɗɗi beete hande l'école jande hakkudira fa yetto e jande le leyiri le leydi meɗen ndi ko nayiri banggal dunke ande kay kollitiwi wiide nde ɗo hitande wawa wayde mursede fewi ñalawma hannden o fedde humininde kabaru yirwere ley laamu bankasi ɗum gondi e wadde dow hen immadaraji wattu joni fa paabo yimɓele mabɓe wonɓe toon ɓe wayde jaam e deƴere yetti nde immadaraji ɗiɓe gaɗɗiɗiɓe kollitiɗo ɓe jaltini ko yata millioji jeɗɗi sefa sikiraɓe ɗo karten beete hande dow kabaruji meɗen ɗi mi jowti on sanne heɗade heeɗoji amen ɗo mbawɗon tawede le mali fo e maggal muɗum wattu joni jotani ɗi min kertinikiɗe yimɓele gomɓe seeri kañum e sewol fo e maggal muɗum ley laamu gorko cercle ñafinki région Tumbutu